Yeah. One time for your mic. No man again. Listen. Yeah, kuda dedeki soja na gewa kichapo kavile nimewakuta raya na bukta jejeshi cheki nazama chimbo kisha nebuka na vesu nebuka back, nebuka shum price nebuka langa, nebuka na nkwea nebuka na wote na kuja na mizuka kishenzi na watisha kisha na washa moto na wapika ni machoko wakichana voko kama wana Mirako noma matawi ya juu sana Natisha bongo Kenya Malawi na Uganda Old school leta ni wafundishe manu kama ni maku Mana wanachana kama kubanda Na mini noma uliza wote wanajua Kinletea gozi gozi natuliza na butua Mirako na miujiza Na mindo yesu na ukistia mtu yuko ndane nyumba mindo kwetu Yeah yeah
Pezo none kana tangu enzizo Haina kushindana babu tanga tajiwe Cheki wana pima sina pigo nzo Fanya unachofanya jombo tatu wa mayewe Mindo fundi kila 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 Fundi kila
Yeah, nuna mnafoka, mnafocus Bongo bati mbaya ngoma nzima naona 4 bars Iyo sangoma ni chorus Ambayo tangazaji wenu wanasema ni conscious Nazane hip hop ni game like Nokia Dom game cheza kama game like Nyoka Mbate fame na madem wakitonga Mskike kila same na shows like moja Acha mchezo kwa mchezo wewe Kwenye mchezo uwezo so mchezo wewe Na watu mchezoni Refa na kadi nyekundu nye marapa Na bidi mjue hii kazi ya mtu Hip hop street fashion So mambo za fashioni Skin jeans juu na nini mambo za mashori Tajiri wa mistari Mansa Musa Nikibiminika kwenye biti wanalia Oi mama na kufa
Wezo none kana tangu enzizo Haina kushindana babu tanga tajiwe Wana pima sina pigo nzo Panya unachofanya jongo taju wa mwenyewe Mindo fundi kila 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 Fundi kila